yamde joyi wittorakkinan min taji sappo e joyi studio kalangu kettiniɗon kibaruji mon e fulfulde komin Omar Hamad janganta o nani koye kibaruji meɗen haltana hande na dow fedde hawjinde laabi ndenagude suudu assemblée tawande jahangal nder région mo Difa. Nani wannoɓe ƴeewol tewtewru ko talkuru bakka duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum ƴamti ceede mum en koriɗe. Yewtere meɗen pindinon hande haltana na dow tittintinare nde rewɓe ɓeydude sembe e nadde nder lawol politique ko gomnanti ɗum woni e pelle leyɗe me leyɗe yasini gonno ekkintinaɓe eno waɗa ekkintinoɓe. Kadi jam hirtemon yerno kaliranomi o hande subana o ni woni ko biteɗo maître Lirwana Abdourahman ɗum woni tumiraɗo e fenande fasotoɓe wadda to enda suudu saria ndu gallu meɗen ñamey fa o hitanen. O do neɗɗo o tumira kenana ɗo enda e fenande ɓurɗo moƴƴude ley jujuɓe ɓe. So ɗon miccito doni ɗum woni ko hande subaka o altinere nde ministére hawjinde filakiteji ƴami ɗo enda suudu saria mawdu ndu kanko biyeteɗo Lirwana o nange duuɓi ɗiɗi kasu caggal nde o wonduno hitande kasu ko o nangana e yoɓude ɗo enda ceede ko wite ujunaji e laso noni. E ɗumni saabi ɗum ɗa ko horejo suudu saria ndu holli ko ɗo kiite no taƴoyte ɗo enda nogay e tati lewru juillet garoru ngu. Noni jangore nogay e nayi lewru juillet ndun doni kanko goto Oller Wane emo tawda e kiite mo taƴanano ɗo enda sappo lewru juillet bittiɗo to nanga hitande ɗo enda dambugal kasu. So ɗon miccito doni o nangida kenana ko wattonimɓe nogayo enda yaaɓe sigiliɓe e mburtaki kaɗaki kiɓe gadno nogay e joyi lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati do lawol laamu kawjingol kawrol arzuku ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. O nanga kena duni garuwal kasu dayi kena région Tillaberi o wonno e maɓɓede. Fedde hawjinde laabi ndenagunde suudu ɗum woni deputeɓe leydi meɗen Niger no tawa e jahangal Illu Assayo bittiɗo le région Difa. Ngal jahangal duno yaade ƴeewa soogeji fuu jaraɗi nder nokkure nde laabi ndenago cinga leymunu gam wartirde hakkillo fukkingo e renugol kerol ɓiɓɓe leydi tawaɓe kerol e leydi meɗen Nigeria. Non woni ko biyeteɗo Hassan Isiaka deputéjo goto tawaɗo nder ngal jahangal haalani Lawane Boukar.
Au sortir de la réunion avec les forces de sécurité
gada joda kale momin gadidi e kabbinibe min weltorake e gollal galbe goni ibe gada neddo wawta miji e ko be goni be gada e goni be kela sambe boko haram min jabi e ko be pantini min goni minen jingana be do der gollal galbe gati yeso dun deni yehi yeso der lebbi didi filla boko haram no yeggititte der leydi Difa hakkilo fukkingo no wartan no andira ono andi kerol Difa no yaaji sanne dey tiɗanaɓe ɓe kantida e Boko Haram.
Cette histoire de Boko Haram
nani Assawe bittiɗo woni ko ɓiɓɓe Boko Haram kippiti compagnie soogeji mawɗi tawdaɗi ko watta ɗo enda soogeji keme jeɗɗo nder leydi yoɓe ɗum woni région kerruɗo e leydi meɗen Niger. Ɓeɗo ɓiɓɓe bomɓe dillidi ko watta sukaɓe rewɓe hemre ko doggidi illunde hitande hikkande illu jom. Yeruno fedde leydi France hawjinde ɗo enda habaruji witende AFP wiri sappo e joyi lewru juillet. Ɓe ɓiɓɓe bomɓe du keppe kakinana ɗo enda soogeji tawaɗi ɗo nde ɗi compagnie capanɗe jeetati e go'o tawaɗi le wuro wiyetengo Zilli le huɓere to enda Geydam to ɗi jeyɗi tetoye ɗi soogeji nokkure caggal no konu mangu ngu ɓe ganno yeruno ASP haaliri. Ɓe hippitiɓe du nokkure wiita kenana ɗo enda ɗum woni no fedde Abou Moussab Al Barnawi ɓe Boko Haram kam en jeyi keppito soogeji leydi Nigeria. Ɗum doni ɓe jiw noon soogeji leydi Nigeria ɓe ɓiɓɓe Boko Haram yeruno biyeteɗo Fanami gana tawaɗo nder wuro Geydam o haaliri. En mbiyani ko wattonimɓe keme jeego'o dillamɓe leyɗe ɓe Afrika kamɓe woni ko coƴƴita hedde to endan kerol Algérie ɓe gadda ɓe joppa ɗo endan ley tenere. Jeɗɗire wittinde nde woni ko ɓe gari soɓɓirde leydi Niger yerno fedde leydi France hawjinde habaru wiri. Nonni ɗum waɗi ko wiite Giuseppe Le Preto ɗum woni hoorejo fedde leyɗe tubakoɓe hawjinde ɗo henda dilla hamɓe leyɗe o haali o wiri aljumare wittinde nde nder nokkuɗe jippinɗe koatto nimɓe 3:39 e goho dilla hamɓe leyɗe ko ɓiɓɓe 10 yoppaɓe ɗum woni kero leydi Algérie et Niger gadda. Nafisa Adama Sirfo Ali Ñali firtiɗe fulfulde.
Hannden woni balɗe mum 3 ko ɓiɓɓe leydi Niger en gom waɗoɓe himɓe hemre lasoji 4 coƴƴitowa gartira ɗo Agadez. Himɓe ɓe ni gari ɓeydi he himɓe 4 gom jeyaɓe leyɗe Yasin wartiraɓe tawaɓe ɗo nder huɓere Agadez. Hanono ardiɗo huɓere Agadez gom halirani ɗum alal bittiɗo o suudu leydi Faransi gom hawjini kokkol habaru. Hanono ɓe yeesum en himɓe ɓe gartira ɗo Agadez bi'iri ɗum takkol kerol leydi Niger e leydi Algérie ɓe gadda ɓe jippina ɓe kokka diyal seɗɗahal ko yarta ko ɓe nangi lawol. Ɓe dillana ko watta kiloji woygu e goɗɗum nden koɓe keɓoy faaba. Sukaɓe e rewɓe ɓurɗuɗde nder maɓɓe woɓɓe maɓɓe ko gara ɗo Agadez no nyawɓe. Amma ngam hollude duniyaaru fuu ko wartirteɓe ɓe ngala no gi'a torro fuu waɗi gomnati leydi Algérie lewru juillet wittinu du wi'i ko cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru gara ceedo dow no wartirteɓe ɓe gona no gaɗani fadde maɓɓe wurtinede leydi Algérie. Misali wakkati ko watta himɓe 3 gona no coƴƴite nder leyɗe mumen.
Nanni Sarusi kawjinaɗo gam ƴettinade jandeji pamari 8 kamɓe woni ko maɓɓitoa 13 lewru juillet ndu nder leydi Niger. Ɗum duno ministére hawjinde jandeji pamari kam sigi liɗum nder régionji jeɗɗi kanƴen woni ko firtana ɗe no kuje dow régionji 8 ko leydi meɗen Niger tawda. Accana hima hoorejo golleji mawɗi nder ministére nde nani ko haalani bandimin ko saabi maɓɓito ngol wakkati Adama Dawa Kiwiji yewtiɗinema.
Ɓoyay ɗum ministére kawjiɗo jandeji leydi meɗen singiɗo reedu leydi sarusuji kawjiɗi ƴewtinaki no jandeji gona no gaɗire nder kominiji to sarusuji ɗi gala. Joɗɗinde sigila jandeji ni woni dalila cingol majji. Sarusuji ɗiɗu cingama dow laabi joɗɗinde kominiji nder jonde ko'e mumen. Ndenne kominiji ɗin hannden kan en ƴewtinto dimma janginoɓe liigotoɓe kajaɓe ade jangina sukaɓe. Nden ko lilda ɗereji maɓɓe ko watta jobdiji maɓɓe gadde. Goɗɗo ƴuta nder ministére kawjiɗo rol jawdi leydi gollirteni wara yoɓaɓe nder mairieji maɓɓe.
Nanni jabdi ƴewal ko tewteru talkuru bakka 2017 ɗum fa hannde yoɓi daka. Hannde subaka woni ko ƴewoɓe ɓen kawri ɗo enda ñamey yeeso bureau sarusi kawjiɗo tewteruji on. Ɓe yimɓe du ƴamtana ɗo endan kokkite ceede mum keriɗe ɗen. Yeri duni no ɓe keɓir habar on wi'a ceede ko ɓe joɓete wala ɗo. Nanni mbiyeteɗo Kalilu Kallasi Abdoulaye goto tawaɗo nder ƴewoɓe ɓe ko wi Gungu Mamman Dantani dow majjum.
Lorsque le service finance
wakkati ministère kawjiɗo kawrol jawdi leydi gollirteni wi'i ardiɓe université ɓe kokka ɗereji jobdi amin ko watta min joɓe ardiɓe ɓe kokkayɗi. Ɗum ndu waɗi komin joɓaka. Ba 2,800,000 ɗi kokkaɗi ɗin ɗi kokkani noon ko watta min puɗɗa golle tewtewru ɗum. Gomnati waɗay hikka anne yoɓude ñamane rawani den. Hano ɓe kilumin ni noon waɗi ɓe kokki ceede ɗe ila du noon ngam hannde ñamane de hana min fuu keɓini ceede e université ƴami hikka ngam tewtewru ndu. Gomnati hokkay ba feccere majji. Ndenne yehuɓe ƴewtino tewtewru ndu hana ceede waɗi ɓe jehi. Hollude ɓi leydako ni waɗi ɓe jehi.
Nder maraji syndicat jingano lokotoroɓe tawaɓe nder lokotoroje ɗe laddeji ɓe hannden subaka o woni koɓe aadi yaade murtere ko balɗe joyi yaade nder région o fuu. Ɓe dow lokotoroɓe e syndicat muɗum ƴamtanana e gomnanti e heɓde bayle far gurda mumen yaade nder golle mumen ɗam. Nani ko mbiyeteɗo Abdoul Karim Souley Isiaka secrétaire général mo syndicat on wi'i Mohamed Mamman e callalal wakkati noddunomo.
Nous avons des arriérés de pécule.
Jobdi di lebbi 8 kam min tokkata komin gonminen doomi. Nonnon do ko watta lebbi 2 kando yoɓaka nder région ji ɗi. Far ɓangere ceede kes kando hano wala no yoɓi. Tataɓel do kan woni hano jobdi amin din di tokka e jomini di. Gonga non lokotoroɓe gon wangini nyawu ndoguru e turre nder région mo maraɗi nder ɓangeje gon. Min naati nder murtere ko paddol golle. Ɓiɓɓe wuro ɓen ɓe pamanamin. Gollo gaɗɗo lebbi 8 yoɓaka no gollirta no torra ɓiɓɓe wuroɓen nde ɓe pama ko gacce ɗen cuwana to horeɓe ɓen. Min jaran du durwa amin yeeso sai de gonɗi amin moyta.
biyan durobe leddi Senegal kengan der nyamey woni ko be kabi tammaaje darja burde dudde den kambe du woni arambe warbe e durwo ngo lawal sappo e go abal gangal to enda ko leddi Afrika witengo sede awo inditirango to endan tolaka ngo durwo do fudda kena sappo e tati yade sappo e joy leru juet do endal le nyamey do ko sabi hande suba woni min jeewtide e horejo kawjido filla golleji duro bi etedo malam barka akoda nani ko wi Musa Hassan wakati no dum e challalon.
No dum wari far pelle den Senegal e Niger kan woni hantorde durwo gon kebudo jarol gal do Niger barjirado barjari jandi kanye e ciede dollar ujine jeego didabo ondo ciede dollar ujine jeego Nigeria tatabo gambi wari naybo wondube e teddirka kiloji chapande jeego e jeego Senegal arande gambi didabo leddi Niger tatabo be teddirka kiloji chapande jeddi e jeego Niger arande Nigeria didabo Senegal tatabo wondube e teddirka kiloji chapande jeetati e jeego arano kan woni Guinea Bissau didabo Nigeria tatabo kan woni Burkina Faso teddirka kiloji hermedo Senegal kan woni arano Ghana kan woni didabo Lady Gambie tatabo kiloji herme e nogay Senegal arano ko juwi himbe Lady Sierra Leone kan woni didabo denko Lady Niger tatabo
deuxième of le Niger troisième
nani yeter mede pindina hatana na e beedude sembe nadde rewbe do enda der labi politika dum ko sabi do enda gomnanti leddi mede Niger e pelle de leydi me yade pelle janane no cigili ekintinol be rewbe Niger der ardangal e subede nani ko bandi me rukayat Abdurrahman Halido majju Niger illu der dub ujinaji didi gomnanti e pelle ballobe de leydi yasin no tawa der ballaga yitugol hakkeji rewbe e ekintinol mabbe der ardangal e natugol leylabi politik madame Fatma Zenu ardido sigilaji ONG Care International e fahande kawjido fedde rewbe der ladeji inditirande matama sudubara kawrudo rewbe Niger ujunaji kemen jeddo e chapande jeegom e jeegom o famini nimbe kettino rewbe gondo wontiri e yibbe yade chubaki ko care walliti
nous avons un pack minen tawra e siri mo hokkata andal mo rewbe wangini ko e mu'en do fis siyasa gada chubaki gada teddi labi kewdi no don nafirteddi chubaki tane uginaaji dudi e sappo e jeego o min kebiray no min moyiri amma mo dubi dudi e sappo e go o wadi pecce chapande joy do herme rewbe kebi
da leur localité
fedde rewbe gam yaadi yeso golleji inde Nafisa IDR di sigilake batu joda kale ko rewbe politique
on a formé 120
min ko kana rewbe herme e no gay andal do fi labi siyasa itane hikka dedo ko min gatti so de pamana gollal gal he nafaka gal rewbe gonino gadda debbo wawta lati nyanyudo der parti mun de hana batti horejo mun no kewben don jinganobe rewbe durwobe der parti on rubi ugina didi e nogay e goo dabareji lobbi no hebete
Mariama Gambo horejo waldere berey nyamay komini tatabo kedo sigila ekintinal nani ko famini nimbe do majjun
la formation
andal gal kebumi heker wadi mi latake debbo mawdo der siyasa menen rewbe MMD min kulta yeccago yeso jama'are no latiri fu der laddeji he der hubeji fu ibe tefa latade horejo gan ardade himbe dubi ugina idi enay gallu nyame tefi ardinaya non do zender be tefi mi lato député
unde non ko yari rewbe ben yeso sanne dum wadi du ko be beedi sambe e ciusal der labi politique e do filla finata Dawanta kibari jume e fulfulde tili joni enjo pidan do enda gungu mama ndantani wadde ko demgal hausan kore kirten to jam hirti. Fina tawa, jamu e chalal, fijoji pirtor bali e goleju.
Nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon.
Yud altinere, fayad aljumare, e dengal bellare yande joy. E mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausankore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger